dagaalada ka socda wadamada Syria iyo Iraq ayaa kordhiyay tirada dadka magangeliyay raadiska ee tagaya wadamada reer galbeedka kana dhigay heerkii ugu sarreeyay muddo 22 sanadooda. Hay'adda qaramada midoobay qaxoontiga ugu qaabilsan ayaa shaaca ka qaaday in codsiyada magangeliyay doonka ay sanadkii 2014 ay xoog sare ugu kaceen halkii markii hore ay taagnayd. Wariyaha VOA da Lisa Shalayn ayaa warbixintan kasoo dirtay Geneva. Waana tan warbixintii.
Hay'adda qaxootiga qaramada midoobay ayaa tirada dhaqdhaqaaqa dadka magangeliyay doonka ah ee sanadkii 2014 ku qiyaasay ilaa iyo 866,000 kuwaas oo codsiyo magangeliyay doon ah u gudbiyay 44 waddan oo ka mid ah kuwa ugu qanisan caalamka sanadkii hore. Tiradan ayaa ah kor u kac 545% sanadkii 2013. Hay'adda ayaa sheegaysa in tirada 2014 ay tahay tii u sarreysay tan iyo sanadkii 1999 markii dagaalkii Bosnia Herzegovina uu ku khasbay 400,000 oo qof inay guryahooda ka cararaan. Xogtan ayaa sheegaysa in qiyaas ahaan 150,000 oo codsiyo ah amaba ay 5 qofba oo mid codsi magangeliya doona u gudbistay wadamada warshadaha leh, halkaas oo ay buux dhaafiyeen dad u dhashay waddanka Syria, taas oo ka dhigaysa inay yihiin kooxdii ugu ballaareed ee magangeliya doon ahayd sanadkii lasoo dhaafay. Waxa ay sheegaysaa in dadka ay dhalashadoodu tahay Ciraaqiyiinta iyaguna ahaayeen kuwa labaad ee ugu badan amaba ku xiga kuwa Syriaanka ah, iyadoo ay ku sii xigaan Afghaaniyiinta, Serbiyiinta iyo sidoo kale Eritreyaanka. Xogta ayaa muujinaysa in waddanka Jarmalka uu ahaa midka ugu badan ee helay codsiyada, taas oo gaaraysa 173,000 codsi oo 4 marka loo qaybiyo ay qayb ahayd dad u dhashay Syria. Kaalinta ku xigta waxaa ah waddanka Mareykanka oo dad ka badan 120,000 ay magangeliyo weydiisteen, kuwaas oo badankood ahaa dad ka yimid waddanka Mexico iyo waddamada ku yaala bartamaha Amerika. Waddamada Turkiga iyo Sweden iyo Talyaaniga ayaa ku jira liiska 5 waddan ee ugu sarreysa ee helaya codsiyada magangeliyo doonka ah. Afayeen u hadashay hay'adda UNHCR oo la yiraahdo Melissa Fleming ayaa sheegaysa in waddanka Talyaanigu uu diiwaan geliyay 63,700 oo araajiyo cusub ah sanadkii 2014, taasoo ah tii u sarreysay inta la og yahay. Waxa ay sheegaysaa in dadka magangeliyo doonka ah ee u yimid ay badankood ka yimaadeen wadamada Mali, Nigeria iyo Gambia.
Most of the boat arrivals across the Mediterranean are landing in Italy. But most of the people who land
inta badan doomaha yimaada ee kasoo gudba badda Mediterranean-ka ayaa ku soo xirta dalka Talyaaniga. Laakiin inta badan dadka yimaada kuma nagaadaan Talyaaniga, hase ahaatee waxa ay sii wataan safarkooda ku aadaa Yurub. Sidaas daradeed waxay u muuqataa in kuwa sii jooga ay badankood ka kala yimaadeen 3 waddan ee Afrika ee aan carabka ku dhuftay. Kooxda ugu badan ee imaaneysa waa dad ka kala yimid wadamada Syria iyo Eritrea, waxa ayna ka dhigan yihiin 50% dadka dooyaha ku yimaada. Xaqiiqdii waa kuwa soconaya, badankood waa dad hore u sii soconaya. Waddanka Ruushka ayaa lagu darin warbixinta, laakiin hay'adda qaxootiga ee UNHCR ayaa sheegaysa in ay xiiseynayso in ay xusto in waddanka Ruushka uu helay codsiyo gaaraya ilaa iyo 265,400 oo lagu weydiisanayo magangelyo aan rasmi ahayn oo ku meel gaara, iyo 5,800 oo dalab oo qaxootinimo lagu weydiisanayo oo ka yimid dad u dhashay Ukraine intii lagu guda jiray sanadkii 2014. Fleming ayaa u sheegtay VOA in wadamada kale ay tahay inay sameeyaan deeqsinimo la mid ah tan laga dheehan karo waddanka Jarmalka, gaar ahaan marka la eego dadka magangelyada raadinaya ee ka imaanaya waddanka Syria, kuwaas oo soo buux dhaafinaya wadamada dariska la ah Syria.
We have 3.9 million Syrian refugees, many of whom used to believe that and were convinced that this war was going to end, that their situation was temporary, that their tents
waxaan hayna ku dhawaad 4 milyan oo qaxooti reer Syria, kuwaas oo in badan oo kamida ay aaminsanaayeen in dagaalka socda uu dhamaan doono oo xaaladoodu ay tahay mid ku meel gaara oo teendadoodu ay tahay mid aan rasmi ahayn, caruurtoodu ay iskuulada si ku meel gaara uga maqnaan doonaan muddo 1 ama 2 sano ah, oo ay ku noqon doonaan guryahooda oo ay dibna u dhisan doonaan noloshooda. Waxa aan hadda arkayno waa rajo beelnimo, waana sababta aan u arkayno tirada isa soo taraysa ee Syriaanka ah ee ka tallaabaya Mediterranean-ka ee gaaraya Yurub, iyadoo wadamada warshadaha leh ay la kulmeen inay sare u kacday tirada dadka raadinaya magangelyada sanadkii hore ayaa wadamada qaarkood waxa ay sheegeen in ay yaraatay diiwaangelinta taas oo laga xusi karo wadanka Australia. Warbixinta ayaa sheegaysa in tirada halkaasi ay hoos u dhacday 24,000 iyadoo sanadkii 2013 ay ahayd 12,700 oo ay hoos ugu dhacday 9,000 sanadkii 2014.
Warbixintii wariyaha VOA Liisa Shaleen ay ka soo dirtay Geneva waxa soo jeedinaysa Caashi Ibrahim Aden.